Hageko fana now, when we is palapa, umuhle nkosazana, sengicabanga nokushada, wena ungishaya dizi ngizwa nje kushisa nekhanda, sithando sami, yazi ngiphelelwa amagama, khumbula lezo nsuku zidlala izindlu nje sakana, ewu, kodwa lezo nsuku, njalo uma kushona ilanga ngiyabukhumbula lobo busuku.